DJ Drama or the bitch.
Ule ukweli wa moyo, mdomo natamka sivyo. Zile ndoto na maono, macho yanaona sivyo. Na kila nikipanga tuonane, moyo unanienda mbio.
Unajivuruga mwenyewe, Monday, Wednesday, mama we. Tuesday, Monday, Wednesday, mama we.
Ufu ufu yangu,
nashindwa kukueleza ukweli wangu. Kweli na mimi nimeumbwaga,
mapenzi bado bado.
Kusema ukweli nashindwaga,
moyo wangu na ugurura.
Kweli na mimi nimeumbwaga,
mapenzi bado bado.
Kusema ukweli nashindwaga,
moyo wangu na ugurura.
Yale maombi yangu kumuomba Mola nimpate bora. Yale magoti yangu kumuomba Mungu nisivyoweza. Kila mwenye pumzi ana haki ya kupenda, awe muhuni, awe mlevi, ana haki akipenda.
Ofu ofu yangu,
nashindwa kukueleza ukweli wangu.
Mawazo wazo yangu,
ule moyo wangu unausumbua. Kweli na mimi nimeumbwaga,
Timba takes
Kulina
it. Boomsum Production.